muziba w'ennyanja ntyayo ntya kubbira abange nkole ntya mumpe ku magezi omusajja agwana kukweka wala saagala nawambwa asembera gyali
nkukumukeekiro mana maba kuntutte ng'ogenze mukama ne mmusaba nnyo abawukule bakuveeko ssebo singa mu kikondolo
www.mp3ugandanmusic.com.